ndisho chikumbutso chachikondi chosama chiyembekezo chachipulumutso chosatha malingaliro aotsatira Yesu atsogolo lowala pokhala ndi kuzindikira kuti palibe munthu ali nacho chikondi choposa ichi chakuti munthu ataya wake moyo chifukwa cha ake abwenzi tidzapitiriza kunyezimira ndi kuchita matama mu chikondi ndi chiyanjano cha Yesu chachikulukuluchi.
Cheap.